Yoleta genua can ewe ye. As if I even volo can ewe. Sino luga cosilue ye. Equan in ya can in it. Uda wendens. Imanati me uge, mamse libe. Umo bili wabye. Imanatu mava canasa. Muno was on one em. Yekwani nya kanini Akumava biozo Ukwazo nya kanini Ose kwivo nya na helu kanya chili Anatali chi yekwi bode Ode njinjin nene tamo Wakwi bo na juma juju Otu siyotie kumuki natu Imanike na lono mwaka Iluse uwandoe Onye mula muna bi uwozo Mwani mbui Ude lude wano muka meme Ude luda bala tule
Mamse libe
Ude luda bala tule
Mamse libe
Ude luda bala tule
Mamse libe
Ude lude nolwe niko
si Mamse libe
Nuhute mwona hui Mabwana chimu ne meibe inugo kwenu Biale na chimu ne mema inugo kwenu Wekwe konyaka njine ifu Enanuke kunara Amale munga mema abego Amale munga mema abego Akwe konyaka muneba Nsinune ike nide Kamunjete, wokuwe go kamuni fui. Imagwano wite bwajoiva, gaso na basi kanasa. Wita joga, even na boka muni furugeleke. Wita gemeki no vama one day. Wita gemeki wati vadenjo. Asukwe kwe kumwa mwoke Wapo nipatiku Wanyopo na gachofa ilugi Wandilo gachofa ilugi Wandede mwa gachofa ilugi Kaisa matveli kimpu Ida hutu wa miju wanyopu waso Abadego, eji la fine boy abadego. One day to be good, akaja janya wakeji. Ida utu kwa miju ebi lois, ebi lois ega kolo gafum. Ngwa kemo tika kolo gakiko, akiko nyaka muji abya. Ina nusi kwa ijimu. Imanati me uge
Mamse libe
Tuda wende so Kegwa ni nyaka ni yete Ndegute mwona kwoi Ode njinji nene temo Mbasa njele kuna nabo Wasi kwante jabo kansiana Wepo tanu no ya kwikolo janabo Wekuda mweve Akane kukane kwima kwa vana po piafo mwefo po Mwetu vive nesu kwa sena vana po naso mwanyi aso Mwenina naso mwanyi aso Mbwija so ya so koji awa Oye mwanyi apulo kwa nukofu onye Kaisi na palyo mwefe Nsikolo vya jetu vego Mwane jetu vego Ni chute go udegi edeluge No mo wanyi da kale galu Oso ke jokwan jongwa monke Ude lude kwa no mo kameme Ude luda bala tule
Mamse libe
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 go bu ma nwoke ine emenyi mokwalu di enyi neme obu enyi geli tive obu ke wete kelie avu ga ise tivake mavu nwanyi batava ngwongwo nsikwavu ga ise tivake mavu nwanyi batava ngwongwo nyemokwanu mobili igbabia onde njinji nnenete mmonwu mbasi anyi jelu n'ụlọ nkwu weeluwe n'ụlọ nkwu onye na-ele nkwu enyebe anyị mmanya nwa emebe n'ụda nkwu ma ị gaghị ebido iti mkpu mbasi na-aga n'ili ife na-aga na-enwu nkwu njụ onye na-egotekwa ma ncha mmanya awufu na-egbukwa aja ogbugbu nwanne n'umobili igba bịa nwekwa n'umobili igba bịa ode njinji nneta nwụli nwekwa n'umobili igba bịa ga-eji umobili igba bịa nwekwa n'umobili igba bịa agụnwa ebe ha bịa ọzọ n'elu n'onwe na-egosi ebe ụda egbe ndị nsọ ịmana chimebuje
kwamselibe
ụda egbe ndị nsọ ịmana chimebuje
kwamselibe
una abụgo gwa ndị mbụ vanabalo bili igbo mba anana balagụ mba nwanna di ya balagụ mba ka ịbalụ ya mba onwe gị ka ị na-ekwu nsị n'ude gị gịnịdị udelude gwa n'ụmụ ka mmeme weyi ịpụta n'ụlọ akwụkwọ yunivasiti ka na-ekwu isi ka ịchọba dịrị mma ke mụtị ka m gwa gị okwu eziokwu nya ka mmụ na-ekwu nwanna bụ na ibute m n'otu ọ na-ege anya ọ dị ya ka iji ego ọ na-elu oge anya ọ dị ya ka iji ego ọ ga-akpọ gị suwiti ịza kpokwuo gị ma ibibi ịza tuo gị ya oli ego n'oke ego n'elu onye anya ego gị ka ọ na-achọ ịnụrụ ka mmụọ na-ekwu okwu ụdị njinji nnenete mmụọ amalize 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 ijele ebekwa amalize amalize na gaizi na chazi aja anya ịnụkwa na gaizi na chazi aja anya nwanne chakwa nke isi ga-ebu oke olobịa chakwa nke isi ga-ebu maka oko nda ka anyị na-ekwu oyi si na aga ya agbụlụ chikelụ ụwa inuru
ogoliwa
ga ya agbụlụ chikelụ ụwa inuru ogoliwa ịma na aga ya agbụlụ chikelụ ụwa mgbiliwa ịmana ga ya agbụlụ chike n'ụwa mgbiliwa ịmana uneri ike na-enderuge n'ogbe egwu onye nya ka nyiri aba mmegbute mmọnwụ na akwụoyi akụ nwa afọ mmụọ ka na-ebeli nu njalịta ije enu olimo ka na-ebe
mụnachi belele ka na-ebe
njalịta ije enu olimo ka na-ebe njalịta ije enu olimo ka na-ebe
mụnachi belele ka na-ebe
mmegbute mmọnwụ na akwụoyi